redwap.com.
AOT, this shit crazy, bro.
I'm on a wind, Lazam. Shout out on with the Malam. I'm gonna make my way.
Ndiyabazibonga umkhaya bam hamba nami kwindlela zam hlala nami ngethemba lam lizofika nami ixesha lam azohlanjwa namanxeba wam owundicela mntasekhaya ndicela uze ungathinwa ndim bayandazi nasekhaya ndiliqhawe I'm really him njengabazali bakanorth kuzude kukhanye nakim sokumela ikhaya lakhiwo ndiyabulela noba zange wathi mandivuke ndiyophangela yandazi ndilirhuzi ndiyarhereza ndiziphandela If bindim umzalo wakho benzothi igama lakho ngithandeka kuba iyathandeka indlela ondithanda ngayo baby girl so mamela
hamba nakwindlela zam hlala nakwithemba lam ongenamabhuba wam ayofeseka
Seleki sizothando Bato brava kasisifuni Kaloka kasajule no taki Kanvumele nbe personal stylist yakho Nkambisa mataki Apa sase Paris Apa sase Italy Apa sase Germany Sichiza na ngamanzi Apa sase funi ya Japan Kasa pela se Thailand Yaza batizevi kwa uhlala nao Ngaskendik ngayli island show
This is our pet.
I'm on a wind, Lazam. Shall I know with the Malam? On a mabuba. I offer Sega.
I'm
on a wind, Lazam. Shall I know with the Malam? On a mabuba. I offer Sega.
Redwap.com